kasoke na kuyomba zirabika sina mala isonga kubanga umwana omuvubuka osuse omuliro gukulinze omuzadde gwokabya amazigo lutatadde ebyo bikolimo yali wadda kwenyumirizamu muzadde o Katonda wano kunsi ne baibe chogera Nsaba tweddeko baganda bange Tuchuse Nsaba tuchuse tufuge embera yaffe mwe tuli Tuchuse mpisa ffe tuzimbe nyaffe Uganda Leka tuchuse tufuge olugendo olulungi Nsaba tweddeko tubere abaana ba Katonda Tuchuse tufuge embera yaffe mwe tuli Tuchuse mpisa ffe tuzimbe nyaffe Uganda Leka tuchuse tufuge olugendo olulungi Nsaba twendeko tubere abaana ba Katonda Mukama we munange alabye kumuzaddeo mwebazangako yo katonda waffe yasimya abiri mulamu abatamulina bakaba bwato omujemera lwotegedde ku busente bwalina owaggala nnyondo ufuse ensonga kutalo buli omusuza kutebuke amalala gakulinze nnyo Olowoza okuze wakalaba Uresha sala Obero wegonjebwa Uganda yencha Nsaba tuchuse tufuge embera yaffe mwe tuli Tuchuse mpisa ffe tuzimbe nyaffe Uganda Leka tuchuse tufuge olugendo olulungi Nsaba twendeko tubere abaana ba Katonda Nsaba tuchuse tufuge embera yaffe mwe tuli Tuchuse mpisa ffe tuzimbe nyaffe Uganda Leka tuchuse tufuge olugendo olulungi Nsaba twendeko tubere abaana ba Katonda Tuchuse Chenja ulo chakua Nsaba munyikire mugonde Okugonda tachina chachikujako Katonda wana vana kuyamba Notula otasubira Aba kukutako bawe chitiwa Balwanya mazima Ofuwanga nyogwe novera Alavilu akeli ya obo singa Ofuwanga nyogwe novera Alavilu akeli ya obo singa Nsaba tuchuse tufuge embera yaffe mwe tuli Tuchuse mpisa ffe tuzimbe nyaffe Uganda Leka tuchuse tufuge olugendo olulungi Nsaba twendeko tubere abaana ba Katonda Tuchuse Nsaba tuchuse tufuge embera yaffe mwe tuli Tuzimbe nyaffe Uganda Leka tuchuse tufuge olugendo olulungi Nsaba twendeko tubere abaana ba Katonda